On the wall of my soldier. Make it a king in Uganda. Bemi ya kubyoma. Na kubyeka na iwe kauli rebulu. Omurungi wa bino abisobola ono no mwana singayo kunirira balabandi bawira kumpagala kumulakala bumaniye woli dagala
achena na kijaba soga bagera onanirira tenga nansanira kulya mukoba kwatuse kwedusa gilasi ya madasu pana chirobada you need something all to better yeah, chokanzo nsesa ontambuza buli wa mungo mpesa yeah, hola tuje nakwenda nakwenda
nakwenda kokali nakusalipo
ile nakwenda nakwenda
nakwenda kokali nakusalipo
nakwenda nakwenda
nakwenda kokali nakusalipo
ile nakwenda
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 kokali nakusalipo
omulunje olinga evidence nenda zewe nakulambo zansi umbedo kita iwobe nasi iwobe nasi
nenda soka kula bula defense timu kubira muniko bulasi yali monita na bulikirasi kwenda ino wena zempa chansi
na kwenda na kwenda
kwenda kukai na kusalipo
na kwenda na kwenda
kwenda kukai na kusalipo
na kwenda na kwenda
kwenda kukai na kusalipo
na kwenda na kwenda
Nekita
kinginze na mwenda
Sama na kwenda kukai na kusalipo
Landman soja yo ya mwenda
Sama na kwenda kukai na kusalipo
Longoje au sino ya mwenda
Sama na kwenda kukai na kusalipo
Sare yo mugeto tukwenda ina
Sama na kwenda kukai na kusalipo
Awana veikwa ya tuwa soma
Sama